Yo, ah. A common mwananchi amekosa common sense. I make sense, defense itabidi kuruka fence. Badala ya mshahara spika za bunge zongezo ufa. Natamani kwenda heaven lakini naogopa kukufa. Ufa ikizibwa mishoni zitagonga ukuta. So nafuata nyuki ni kule asali, fuata nyayo kunywa maziwa. Jumakonge na kuna makonge na ziwa na kuna maziwa. Sichape bubu ukiexpect kunywa maziwa. Hindo lifanya ule jamaa anaitwa Moody akawori. Akaenda ocha sikuza na kunywanga Moody kwa awori. Jana nilipata na nule manze anaitwanga Glory. Tukaenda mtaa leo asubuhi ameniacha morning glory.
Kung kung, yo, kung kung, tunachora tukichana kama kung kung,
aha,
kung kung, kung kung, tunachora tukichana kama kung kung,
yo,
kung kung, kung kung, tunachora tukichana kama kung kung,
aha,
kung kung. Kung kung, tunachora tukichana kama kung kung.
Unanisikiza unaniona kama unioni bana iza junikome kunyoyo kozuna. Emi yangu kwa sana ni kusakamula. Missing brass but napenda culture. So I'm always on my roots representing Eastlands where the talent is. Always na flow smooth kama highway ni kinge Westlands where the cash is always fat. Nipate mtani mechula la shugli ni kuandika mavas. Four chapters in a day ni kispell my wine swat ka gospel. Niko from the chosen few rappers kwa list na die kuingia fast. Kama tu kwa New Testament. Hakuna aja kuni chest man kwa rap mindo the Baptist napenda God sipendi kuchiza mandom.
Kung kung
kung kung,
yo,
kung kung, tunachora tukichana kama kung kung,
aha,
kung 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 kung, tunachora tukichana kama kung kung,
yo,
kung 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 kung, tunachora tukichana kama kung kung,
aha,
kung 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 kung, tunachora tukichana kama kung kung.
As it kung kung, mademu wote wa smart, isi short katika exam za kati. Nilimaliza na ngoja search, nimedata na banka data na kutoka na kata. Chicks na wakunyo ka juice, na kimbia kwa venzenyu kizirusi. Focus, force, ina cause, overdose, utadose, pause. Kula mapose, makoose, bonyeza, utapenda. Ni kusema na kutenda, nimefika, na kufua na kusika. Oya, arambe na itajinamba, chia nimekaza kamba. Kulingana, wana ngoja kuniona, ana kwa ana sana. Chia,
kung kung,
yo,
kung kung, tunachora tukichana kama kung kung,
aha,
kung kung. Kung kung, tunachora tukichana kama kung kung,
yo,
kung kung, kung kung, tunachora tukichana kama kung kung,
aha,
kung kung, kung kung, tunachora tukichana kama kung kung.
Yeah.
Mandugu digital, TBZ makundeni, haha.